Yeah, KB,
K-Pounding Music,
Big Beezy on it, Promise Bruce, Polo Kill.
Nire gitelo chumwa mudasubizwa inyuma ngoma ziganje cy'amatare ntajya leba inyuma je chulas kurwe yerere kamena mvuga ikimele hamukuru wanje mawanyi boni wabikoze neza muri turi kumwe cyangwa ni turi kumwe turi kumwe burya nge twari kumwe udusiga ku kiwe haza tafu gengi zibikora neza flow zawe ziratwara nyuma haza matike labatanye je njya nkumura tafu muri lab tafu muri game nyala yidemani akomeza inkota abikora neza respect yeah sivugira mivumbi kumuvumba cyakuguri kuzira makata kuri cyakuguri kuzira makata ja rapi cyakazwa bakayirengeye nabo ntibashinga kubara amakosa y'abaraperi muri rushanwa ariko kuba hasa fati byo ko bisaba kandi ngo mubyita motivation akindi cyuma umwana wanjye uzanye urahashenkire kamfata abafana nawe uzajya ufana nanjye niba nta bumwe ya hip hop iraduhana
amweo amo buen globo osani tane gringo na chinza pato monga ni fani kago nione kawina ukanionela mugago never compare Mayweather na chingango kala chape fama music inga si calling hiyo jombo na raincoat join any farming chokani momo studio try fish farming ndaba muzako ya pao upcoming nifuno gula jet weo plano gula njinga ufuno gula plot na mafams kumuchinga na kukakapuronga hapa ni karingaringa kwa kaini ndiye kuniringa nika flow wa mustutu nika pinga kungala premier liga ni bunda zola liga nisema ninja na gero yanga katija na sokoroka ame ninja remember hospa kampani notika njemba mufani kakupia wafana chiremba welani kulineo mujeko disemba mde nyuma kaveli your dad's favorite katoni Tom and Jerry game strikers eti Eli Henry speedy yanga ebeni ya wangeli
tulibasha hasomu za ikunza flow muzagaluka bifu tuzisenye havuta ziteza abantu tume bagutuka sha duha gaciro icyo dupfa n'icyo dupfa tukima inzira bari ibyo twakoze kola calculation ikindi gihutazaza na deletion Kapiteni yanti vayilasi wakoze yibahe mu muti nzaza vuba nshimira abafana wanje nabihiringa bose mu muziki wanje macha diplo na dimaniga yanje zina provis jabukanye na lab nzira y'abalapa juzi y'amabanga mazi y'amalapa sayo muhisi n'umugenzi lap nation dushyire hamwe tuzagafata niyo collection n'amatiku negiji ahabwa intebe bifula abumwanditsi mukuru bulldoga rwanyagitsi fireman azaba ambassador Jay Paul aduhanura n'umupfumuzwi Captain Paxson umuvunyi mukuru na Lady Demani umugaba w'ibitero amaji the black kaza vugira abalesi nawe niga Jay Z komeleza ho
Polo Kylo chikanga mubobo umavendela wazishuta kuchimbombo sondela enze kujele ni Mandela seo tenze panja tisekelera Kenzo mbela black lebo ni kali Stenzo ziba bolo kio ndiye mukali Tina nyamula lebo patali Tina leka mashozi apa ni malali
Nika jaguba abu wasanze mugachino Respect Lap Nation Provisi Blues Mwani kola ngase
Let me see you do your dab on this one. From the ghetto to the hood to everywhere we go. Do your dab. Do your dab. KB's in the building. Big B's in the building. Let's go, let's get it. Province Bruce. Bolo Kayo. Tip.